mulabe nakula kunyirira wabulole mette mukunyirira kansubire kidumululituka tusisinkana ka wantu basimane kubulira kama
www.mp3ugandanmusic.com.